Lero Valentine Lunakulo Faba Galala. Binji byakuwa mwami kuluna kuluno okujja kumukwano nga nkwebaza ssebo musinensi yabakaze kumunonnonnayo nkukumeddiya wange olunaku luno lwe lwaffe lwokka mu mwaka gwonna ka nkubende ku lusekere nkwekutte ero Valentine
Mamba yangu wero
Ati lwa